malaika ni kubwa inawasukuma kama mapopo wagonjwa wananguka wana mapepo na wabeba na gari za punda na mistari vikali na watupa chain 46 na wapaswa masikio ese kwa speaker hii ni black cypher na achia vumbi wanauguza mafua nasikia wako marapa tumbili leo mwezao komba na mkadisha hakuna ubishi mada huku utishi hizi cycle to bish na kuzima kama switch bontake fit fika kambi nyusu na punguzo snitch habari ni ngumu kuzipata tu habari hazipatikani hapa wango na shangaa tunavuma mana bado dawa zao hazitoshi wa uchimbe tena na wapoteza njia kama pesa na poch kwa wakuna ra, kwa wakuna meza na coach bado nipo, navuma kama upepo kote na kaa, kote na vaa, yeah kote na tamba, kote na waka kama star kote wanajua kuwa mishuja magwanda sensi tupa, mejiham kila nukta anytime tunalifuka, tena Ukraine na Russia hip hop is my culture, tuko kama mapacha nikitupa lines za virus ka corona nikipiga punch, ningumu kupona niko hardy, nadi kama Catholic na Roma lines za kihindi huku kwetu na choma tunokoa ngoma noma za hip hop black campania
yeah yeah nikali drink na nime come through fit all black na chini ni matiki tisho bagi na toja moja fitting mali safi nilishika 150 tumia tashu underscore 50-50 high chances ni yati yana cheat akikuseti vile askifiti kumbe koke jani na mekali ya kisiki Auski kiki, anadai kiki na wowski kiki, juna piga kiki, mina doomziki, yenye kona kiki, seeking, sticking, shitting, stinking. I mean, mindo king, na kwa ili game lazima nikuwe makin. Wakati wa Eid uneza nita amin, ja guide, ja bless, amin. Soko, nikurudi na miondoko, ama ngoko mpaka wachapo endo moko. Doko na noko, kawe ni mnoko. Big dog, apa kuna umbo koko. Pretty girl, them it's me, them wanting. Full of vibes, so me give them the ting ting. I and I in jaja, we trusting. Kali drink, man a bad man, king king. Ulimi sharp kama mkuki, shoot ka bunduki. Mi mamluki, no mana si shtuki. Wakitoka nduki, si tunaketi tuki. Medi bila chuki, yeah. I'm tosh my snitch, but don't know I'm na bitch. Na no me switch, paka squeeze do na bleach. Na preach kwa beat, na try ku teach a bit. Or die trying to get rich, na exhibit. I'm tosh my snitch, but don't know I'm na bitch. Na no me switch, paka squeeze do na bleach. Na preach kwa beat, na try ku teach a bit. Or die trying to get rich, na exhibit. Yeah.
Wingers, sija force kuwa hapa Niko na washikaji tunifanya black cypher Wanao jikwana wameza kama python Burn star sina mfano kama Saigon Kwa ili chaka ukizama mini lion Shit motherfuckers Wanao jitra wafasi wa Babylon Mafala wana try criminal lifestyle Kisho napoteza rada na shindo kuriwine Chunga sanu sikose uingie box mbaya Utafanya ni kuone mwishu nelewe vibaya Changanye ni dapo amjui kupanga vina Amna wezo bado ndo mana amna force daily tufanye kolabo Lyrically master niko na mipango The real bomb blaster kwa vitamini Rambo Uujuz ni waki komando Wale wa boost na wachinja kama kondo Na ukijua uko soft usingie kwenye wars Tingi shiki ni kuimara hata ni kiwalon Nyama tena kinara wicked the Afghan Hapa ngumu milele na iwakilisha fema Daily na furaha tele kwa uwezo wa kuhema Na zidi kusonga mbele kwa nguvu na neema Pigeni vigelegele endeleni kunisema Siku mpya mambo mapya kila hatua dua Lazima upige chafya ujinga ukipumua Pia usijikute mafya kuingilia uso ya jua Yatakukuta ma Hava ya wezayo hata kukua Wingers
Yeah, since 2012 Very brave Nikizama ndani ya booth na wazika bila grave Nikikanyaga, kanyaga juu ya stage Nikishika mic, mistari na mwaga heavyweight Rap ndani ya dam, rap ndani ya dam Rap meningia, rap menigana kabisa ndani ya dam Kono na kalam, kono na kalam Kila nikichora, nikiandika vitu vinatoka vitam Vitu vitam, vitu, vitu vitam Vitu vitam, diyo mimi na wapa Vitu vitam, vitu vitam Vitu vitam, kila style mina mwaga Ndani ya industry wanati, lazima watati, kio cha jamii. Rap dana dam, rap dana dam, rap meningia, rap meningana kabisa dana dam. Na wapa salam, na wapa salam, mambo vipi, mambo vipi, mambo vipi. Put your hands up, hili ni bonge la cypher kama neta na cyber kama fiber yani, cyber fiber.
Yo, yo, real hip hop, nyawase kutoka ghetto, mariders kuhustle, no life tuna face. So akatua kulala hu, na akatua kufight. Kama soldier, nafaa kuwa tight. Far away, natoka mbali by the way. Mina chana, na rap all the time every day. So na feel empty, nikikosa kupiga cypher. Hii ni confusion, kwa ma all noise maker. Na rush hardcore, nubana na shift cultivation ya hip hop. Kwa chana na kurun situation. Kukrash my snitch, before ni take this condition. Keep a chance, kukasirika so solution. Na make advance, kutro enemies interjection. Hip hop maze, hardcore na made structure. Fake MCs wanna hard back slanter. Before I made it tenga, ni hip hop the hunters. Yani ghetto riders between the equipment, the equal of a rasta. Si time ya ku lose, ni time ya kuwa dondosha. Wanao haribu hip hop, ni time ya ku fall. A reason to ask me is a terrible control. Maslichi na wakera, kisikia rider na recall. Na require hardcore, no mana na kick high nigga. Na kick the enemies, Katrina for wa chesa. Na sidi kupiga tour, appearance ki develop. I'm dispatch nigga, nikiwa cut na disparate. Hardcore movement in a camp ku erupt. Where's escape? Hili ni jeshi la Iraq.
Zedi olo sayari. Kwa rap kama scenery. Wakilisha hip hop. Mara kwa hisafari. Bado niko ngangari. Wezi neka chinika. Umelewa chakari. Mziza wajamene. Levo zao nasari. Flow kiumakini. Nezi technically century. Ukikam softy. Napigwa injury. Tuna flow missile. Zinakuwa delivery. I'm the one who's dangerous. When it's time to shoot a kill for show. Aka heavyweight. Flow na trubas. Na wa fuck up na facts. Tuma snitch. Wake up sis wameku. I'm my bitch, me no scare my witch. Tuna struggle every day, yeah, yeah. This is how we do, real hip hop, yeah.
Youngstar production. Yo nyumbani, au sio?